Mapenzi matama, Sadimu, the voice killer. I'm back, ladies, I'm back.
Jay, drama on the beat.
Natamani, nipige makelele kwa utamu wako. Natamani, niteme kifua mbele kwa uzuri wako. Hakuna chanani, wala cha exin lodeti nae. Nimeasa na wewe, hakuna mtu shatoka nae. Tuwa sawa, dunia chunjia nini tape tape. Ila Mungu wetu anatupenda sisi watoto wake. Mapenzi matama, wapo nawe mpenzi, sio ni mwingine, huwa kufanana na wewe. Wakikuomba namba zako, wape namba za gari. Wakiutaka muda wako, siwezi kubali. Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane, siwezi kubali. Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane. Kwanza juu mpaka chini, labda madhambi ya umachafu wacha wa Firauni. Tunawazidi kupendana,
tunawazidi kufanana,
tunawazidi hadi kudinyana.
Wembangara,
mapenzi matama, ni wapona we mpenzi, sio ni mwingine, wakufanana na we. Wakikuomba namba zako, wape namba za gari. Wakiutaka muda wako, siwezi kubali.
Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane,
siwezi kubali.
Tachane, 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 kwa nini tachane? Tachane, tachane.